I'm at zambri.com. Super vibes.
You're my big guy. Can't fuck up. And tell them. Monica Moss. Monica Moss. Oh yeah. Enya bika limbeka Monica Mosa. Diana. Excellent chance. Every problem has a solution. And it doesn't matter. Okudosa muzo wawa. Don't kill yourself. Kajosa malinga lilo zipambale. Ena alini mavuto kuposa inu mandi. Uma amalimbi kila be. Kupusha hanso. Kupusha hanso hoi. Usanzi pay. Kamaga mavuto. Moyo ndika mos. Moyo ndika mos. Usanzi pay. Kamaga mavuto. Mwendika mos, mwendika mos. Takumu kila nkani ya yogu. Open the Bible, uoneso za sala. Antuwa ankabilila ntawi ya mavuto. Akalimbi kila kupempela, baka kumapeto. Kangungole, hadi break ndika chani. Zomo ukuso, anytime upasidwa. Gele to start good life. Stay alive my friend, a better tomorrow. A better tomorrow. Yeah, my big fago hoy. Usansi pay. Kamaga mavuto. Moyo ndika mos. Moyo ndika mos. Usansi pay. Kamaga mavuto. Moyo ndika mos. Moyo ndika mos. Usansi pay. Kamaga mavuto. Moyo ndika mos. Monica Moss, Usansi Pay, Kamaga Mavuto, Monica Moss, Monica Moss.
www.amadzambiri.com.